kuqhenya sidlala abafana into engiyiphatha kabuhlungu ngangithi ngizoyilobola yafele yaziqhenya kimi sidlala abafana ngithi nalento
Oh, she lied. Oh, she lied. Oh, she lied.